Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 32. Ubuntu bwa Kristo n'isezerano rishya. Adamu na Eva bakiremwa bahereye ko bamenya amategeko y'Imana, beretswe neza ibyo ishaka, amahame yayo yanditswe mu mitima yabo. Igihe umuntu yagwaga kubwo gucumura, amategeko ntiyahindutse, ahubwo yasezeranyijwe kuzahabwa umukiza. Amaturo y'ibitambo yerekanaga urupfu rwa Kristo nk'igitambo gikomeye cyane cy'ibyaha. Amategeko y'Imana yagiye ahererekanywa, ababyeyi bayasigira abana babo uko ibihe byagiye bikurikirana, ariko bake nibo bagiye bayakurikiza. Isi yahindutse mbi cyane, bituma biba ngombwa kuyejesha umwuzure kugira ngo ibonere. Nowa yigishije abamukomotse y'amategeko 10. Ubwo abantu bongeraga kureka Imana, Uwiteka yatoranyije Aburahamu, uwo yavuze biti, kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera ibyo mwihanangirije n'ibyo nategetse n'amategeko yanjye nandikishije n'ayo navuze. Itangiriro igice cya 26 umurongo wa 5. Ni we wahawe uburenganzira bwo gukebwa, ari ryo sezerano ryo kutazasenga ibigirwamana no kumvira amategeko y'Imana. Kuko abakomotse kuri Aburahamu bananiwe gukomeza iryo sezerano, bajyanywe mu buretwa muri Egiputa. Ubwo bivangaga n'abasengaga ibigirwamana kandi bagahatirwa kumvira Abanyegiputa, amategeko y'Imana yarushijeho guhindanywa n'inyigisho mbi z'abahakana Imana. Kubw'iyo mpamvu, Uwiteka amanukira ku musozi Sinayi, maze mu cyubahiro giteye ubwoba atanga amategeko ye, abantu bose bateze amatwi. Icyo gihe nta nubwo yabasigiye amategeko yayo ngo bayafate mu mutwe, abantu bashoboraga kuyibagirwa, ahubwo yayanditse ku bisate by'amabuye. Kandi ntiyahagarariye aho yabahaye amategeko 10. Mose yategetswe kwandika imanza n'amategeko, atanga amabwiriza nononsoye yerekana ibigomba gukorwa. Ayo mabwiriza yari amahame y'amategeko 10 yaguye mu buryo runaka, ateganyirijwe kurinda kwera kwayo. Iyo bakomotse kuri Aburahamu baba barakomeje ayo masezerano yagaragazwaga no gukebwa, ntibyajyaga kuba ngombwa yuko Imana itanga amategeko yayo kuri Sinayi cyangwa ngo yandike ku bisate by'amabuye. Gahunda y'ibitambo nayo yarahinduwe. Kubera kubana cyane n'abasenga ibigirwamana, Isirayeli yari yaravanze imigenzo myinshi ya gipagani no gusenga kwabo, kubw'iby'Uwiteka abaha amabwiriza nononsoye yerekeranye n'umuhango wo gutamba ibitambo. Amategeko y'imihango yahawe Mose kandi aba ari we uyandika mu gitabo. Ariko amategeko 10 yari yaranditswe n'Imana ubwayo ku bisate by'amabuye, maze abikwa mu isanduku. Amategeko y'uburyo bubiri, amategeko 10 n'amategeko y'imihango. Benshi mu bagerageza guhuza ayo mategeko y'ubwo buryo bubiri bakoresha imirongo ivuga iby'amategeko y'imihango, berekana yuko amategeko 10 yakuweho, ariko ibyo ni uguhindura ibyanditswe. Gahunda y'imihango yari igizwe n'ibishushanyo byerekana Kristo, igitambo cye, ubutambyi. Ayo mategeko y'imihango n'ibitambo n'imihango byayo, Adamu na Eva bakiremwa bahereye ko bamenye amategeko y'Imana, beretswe neza ibyo ishaka, amahame yayo yanditswe mu mitima yabo. Igihe umuntu yagwaga kubwo gucumura, amategeko ntiyahindutse, ahubwo yasezeranyijwe kuzahabwa umukiza. Amaturo y'ibitambo yerekanaga urupfu rwa Kristo nk'igitambo gikomeye cyane cy'ibyaha, byakomeje kubahirizwa n'Abaheburayo kugeza ubwo umwana w'intama wagereranyaga wahuye n'uw'ukuri mu rupfu rwa Kristo. Nibwo rero gutamba kwagombaga kurangira. Ayo niyo mategeko Kristo yadukuyeho akayabamba ku musaraba we. Abakolosayi igice cya 2:14. Ariko ku byerekeye amategeko 10, umunyezaburi aravuga ati, Uwiteka iteka ryose ijambo ryawe rihora mu ijuru rihamye. Zaburi 119:89. Kandi Kristo ubwe aravuga ati, mwitekereza ko naje gukuraho amategeko, kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato kugeza aho byose bizarangirira. Matayo igice cya 5:17-18. Aha yigisha yuko iby'amategeko avuga bidakwiriye guhinduka isi n'ijuru bikiriho. Ibyerekeye amategeko yatangiwe kuri Sinayi, Nehemiya aravuga ati, wamanukiye ku musozi Sinayi uvugana nabo uri mu ijuru, ubacira imanza zitabera, ubaha amategeko y'ukuri n'amategeko atunganye n'ibindi byategetswe. Nehemiya igice cya 9:13. Na Pawuli intumwa ku banyamahanga aravuga ati, noneho amategeko ni ayera ndetse n'itegeko ryose ni iryera, rirakiranuka kandi ni ryiza. Abaroma igice cya 7:12. Nubwo urupfu rw'umukiza rwakuyeho amategeko y'ibitambo byashushanyaga Kristo, ntirwakuyeho gukurikiza amategeko 10. Kubona Kristo yaragombye gupfa kugira ngo ahongerere kwica amategeko byerekana yuko adahinduka. Abavuga yuko Kristo yaje gukuraho isezerano rya kera berekana yuko idini ry'Abaheburayo rikoresha gusa imigenzo n'imihango. Ariko ubwo ni ubuyobe. Mu bihe byose byahise nyuma yo gucumura, Imana yari muri Kristo, niho yiyungiye n'abari mu isi. Urwandiko rwa 2 Korinto igice cya 5:19. Kristo yari urufatiro n'inkingi ya gahunda y'ubutambyi. Uhereye igihe ababyeyi bacu ba mbere bacumuriye, Data wa twese yashyize isi mu maboko ya Kristo kugira ngo ashobore gucungura umuntu kandi amwibutse ubushobozi bw'amategeko y'Imana. Imishyikirano yose yabayeho hagati y'Imana n'umuntu wacumuye yanyuze muri Kristo. Umwana w'Imana niwe wasezeranyije ababyeyi bacu ba mbere isezerano ryo gucungurwa. Adamu, Noa, Aburahamu, Isaka, Yakobo na Mose bari bazi ubutumwa bwiza. Abo bakiranutsi ba kera bagiranaga imishyikirano n'Umukiza wajyaga kuzaza ku isi yacu nk'umuntu. Kristo yari umuyobozi w'abaheburayo mu butayu, ari we marayika wagendaga imbere mu nkingi y'igicu. Ni we wahaye Abisirayeli amategeko. Kristo yatanze amategeko cumi ya se ahagaze mu bwiza bwari butwikiriye Sinayi. Yahaye Mose amategeko yanditswe ku bisate by'amabuye. Kristo yavuganaga n'abantu be anyuze mu bahanuzi. Intumwa Petero avuga yuko abahanuzi bahanuye iby'ako gakiza barondora iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa babishinikiriye, barondora igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacyo byerekanwaga n'umwuka wa Kristo wari muri bo, agahamya imibabaro ya Kristo itari yaba n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kuyiheruka. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya mbere, umurongo wa 10:11. Kristo ni we uvugira mu isezerano rya kera. Guhamya kwa Yesu ni umwuka w'ubuhanuzi. Ibyahishuwe, igice cya 19, umurongo wa 10. Igihe Yesu ubwe yari kumwe n'abantu, yerekeje ibitekerezo byabo ku isezerano rya kera. Murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo ariho mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimpamye. Yohana, igice cya 5, umurongo wa 39. Icyo gihe ibitabo by'isezerano rya kera niho mugabane wonyine wa Bibiliya wari uriho. Amategeko y'imihango yatanzwe na Kristo. Na nyuma y'igihe byari bitakiri ngombwa kuyubahiriza, intumwa ikomeye Pawulo avuga yuko ayo mategeko yari ayera akwiriye Imana yo yayatanze. Umwotsi w'imibavu wazamukanaga n'amasengesho y'Abisirayeli ugereranya gukiranuka kwe ariko konyine kwatuma amasengesho y'umunyabyaha yemerwa n'Imana. Igitambo kiva amaraso ku gicaniro cyahamyaga umucunguzi uzaza. Niko rero mu gihe cy'umwijima no gusubira inyuma mu by'umwuka, kwizera kwibereye mu mitima y'abantu kugeza ubwo Mesiya wari warasezeranywe yaje. Yesu yari umucyo w'isi mbere y'uko aza mu ishusho y'umuntu. Icyezezi cy'umucyo cya mbere cyarasiye mu mwijima cyaturutse kuri Kristo. Kuri we niho haturutse n'umurase wose w'ubwiza bw'ijuru wageze ku batuye isi. Uhereye igihe Umukiza yasheshe amaraso ye maze akazamuka mu ijuru kugira ngo none ahagarare imbere y'Imana ku bwacu, umucyo uhora uturuka ku musaraba w'i Karuvari no mu buturo bwera mu ijuru. Ubutumwa bwiza bwa Kristo buha amategeko y'imihango agaciro. Uko kuri guhishurwa niko mico n'imigambi by'Imana bigaragazwa. Umurase wose w'umucyo ubonetse utuma habaho gusobanukirwa n'umugambi w'agakiza biruseho. Tubona ubwiza bushya mu ijambo ryanditswe n'abahumekewemo n'umwuka wera kandi turyiga dufite inyota. Imana ntiyateganyije yuko Isirayeli yubaka urusika rwo kubatandukanya na bagenzi babo. Umutima wuzuye urukundo rutarondoreka washakaga kugera ku bantu bose batuye ku isi, ushaka kubahindura abaragwa b'urukundo rwayo n'ubuntu bwayo. Imigisha yayo yahawe ubwoko bwatoranyijwe kugira ngo baha abandi imigisha. Aburahamu ntiyibujije kubonana n'abaturanyi be. Yakomeje umubano w'ubucuti n'abami b'amahanga yari abazengurutse, kandi Imana yo mu ijuru yagaragariye muri we. Imana yiyeretse Abanyegiputa ikoresheje Yozefu. Ni kuki Uwiteka yahisemo kuzamura Yozefu cyane mu Banyegiputa? Yashatse kumushyira mu ngoro y'umwami kugira ngo umucyo uvuye mu ijuru ushobore kugera kure na bugufi. Yozefu yarahagarariye Kristo. Mu kugira neza kwe, Abanyegiputa niho baboneraga urukundo rw'umuremyi n'umucunguzi wabo. Na Mose nawe Imana yamuhereye urumuri hafi y'ubwami bw'isi bwarushaga ubundi bwose gukomera kugira ngo bose bamenye Imana y'ukuri kandi nzima. Igihe Imana yacunguraga Abisirayeli bakuye muri Egiputa, kumenya ububasha bw'Imana kwaramamaye. Ibinyejana byinshi byakurikiyeho, abatambyi b'Abafilisitiya bibukije abantu babo ibyago byateye muri Egiputa maze babagira inama yo kutarwanya Imana ya Isirayeli. Imana yahamagaye Abisirayeli kugira ngo muri bo ibarimo yiyerekera abantu batuye isi bose. Ku bw'iyo mpamvu yabategetse kutivanga n'amahanga bari baturanye yasengaga ibigirwamana. Byari ngombwa icyo gihe nk'ubu ngubu yuko abantu b'Imana baba bera ntibanduzwe n'iby'isi. Ariko Imana ntiyari ifite umugambi w'uko abantu bayo batabana n'ab'isi kugira ngo batazabahindura. Imitima yabo mibi itagira kwizera niyo yatumye bahisha umucyo wabo aho kumurikishiriza abantu bari babakikije no kwitandukanya n'abandi kubw'ubwirasi, nk'aho urukundo n'uburinzi by'Imana byari ibyabo bonyine. Isezerano ry'ubuntu ryahawe umuntu ubwa mbere muri Edeni. Amaze gucumura, Imana yasezeranye yuko urubyaro rw'umugore ruzakomeretsa umutwe w'inzoka. Iryo sezerano ryahaye abantu bose imbabazi n'ubufasha bw'impuhwe z'Imana kugira ngo mu bihe bizaza abantu bazagire kumvira babibashishijwe no kwizera Kristo. Yabasezeranyije n'ubugingo buhoraho nibaramuka badateshutse amategeko y'Imana. Muri ubwo buryo, abo bakurambere babonye ibyiringiro by'agakiza. Iryo sezerano ryongeye guhabwa Aburahamu ngo mu rubyaro rwawe niho amahanga yose azaherwa umugisha. Itangiriro igice cya 22 umurongo wa 18. Aburahamu yizeraga ko Kristo ababarira ibyaha. Uko kwizera niko kwatumye yitwa umukiranutsi. Isezerano rya Aburahamu niryo ryakomeje ubutware bw'amategeko y'Imana. Ubuhamya bw'Imana bwari ngo kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera ibyo mwihanangirije n'ibyo nategetse n'amategeko yanjye nandikishije nayo navuze. Tangiriro igice cya 26 umurongo wa 5. Nubwo ryahawe Adamu rikongera guhabwa Aburahamu, iryo sezerano ntirirakuzwa kugeza igihe Kristo yapfiriye. Iryo sezerano ryari ryarabayeho kuko Imana yaritanze. Ryari ryemewe kubwo kwizera. Nyamara Kristo amaze kuryuzuza, ryitwa isezerano rishya. Iryo sezerano rishya ryari rishingiye ku mategeko y'Imana kugira ngo abantu bongere bagirane umushyikirano n'ubushake bw'Imana kandi ribashyira naho bakubaha amategeko y'Imana. Irindi sezerano mu byanditswe byera ryitwa isezerano rya kera, rikaba ryarashyizweho hagati y'Imana na Isirayeli kuri Sinayi maze ryuzuzwa n'amaraso y'ibitambo. Isezerano rya Aburahamu ryujujwe n'amaraso ya Kristo ryitwa isezerano rya kabiri cyangwa isezerano rishya, kuko amaraso yaryujuje yasheshwe nyuma y'amaraso y'isezerano rya mbere. Ariko niba isezerano rya Aburahamu ryari rikubiyemo isezerano ryo gucungurwa, ni kuki habayeho irindi sezerano kuri Sinayi? Mu buretwa bwabo, abantu bari barageze ku rugero runaka rwo kwibagirwa amahame y'isezerano rya Aburahamu. Ubwo yari bakuye muri Egiputa, Imana yashatse kwerekana ububasha n'imbabazi byayo kugira ngo bagezwe ku kuyikunda no kuyizera. Yabihambiriyeho nk'umucunguzi wabo wari ubakuye mu buretwa bw'igihe gito. Ariko ntibari bazi neza kwera kw'Imana, uburyo imitima yabo yari ifite ibyaha birenze, kudashobora bo ubwabo kubaha amategeko y'Imana n'uko bakeneye umukiza. Imana yabahaye amategeko yayo ibasezeranyije imigisha myinshi cyane, ariko bagombaga kumvira. None nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye, muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Itangiriro igice cya 19 umurongo wa 5 n'uwa 6. Abantu ntibamenye uko ibyaha by'imitima yabo byanganaga, kandi yuko badafite Kristo batashobora kwitondera amategeko y'Imana. Biyumvamo ko bashobora kwihesha gukiranuka, baravuze bati, iby'Uwiteka yavuze byose tuzabikora kandi tuzamwumvira. Kuva igice cya 24 umurongo wa 7. Ntibatindiganyije kugirana isezerano n'Imana, nyamara hahisemo ibyumweru bike gusa bica isezerano ryabo, maze barunama basenga igishushanyo kiyagijwe. Noneho babonye gukiranirwa kwabo n'uko bakeneye imbabazi, bituma bumva ko bakeneye umukiza wagaragarijwe mu isezerano rya Aburahamu kandi akagereranywa n'ibitambo. Ubwo bari biteguye kwemera imigisha y'isezerano rishya. Ingingo zari zigize isezerano rya kera zari umvira maze ubeho, maze mbaha amategeko yanjye mbamenyesha n'amateka yanjye niyabeshaho yakomeje. Ezekiyeli igice cya 20 umurongo wa 11. Ariko udasohoza amagambo yayo mategeko ngo ayumvire avumwe. Gutegeka kwa kabiri igice cya 24 umurongo wa 26. Isezerano rishya ryo ryari rishingiye ku masezerano arushaho kuba meza. Isezerano ryo kubabarira n'ubuntu by'Imana bihembura umutima ukaba mushya maze ugahuza n'amategeko. Ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi ngiri, ni ku Uwiteka avuga ngo, nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo kandi mu mitima yabo, nzababarira gukiranirwa kwabo kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 33 n'uwa 34. Ya mategeko yanditswe ku bisate by'amabuye niyo yanditswe n'umwuka wera mu mutima. Twemera gukiranuka kwa Kristo, amaraso ye ahongerera ibyaha byacu, kumvira kwe kuremerwa kugira ngo dufashwe. Hanyuma kubw'imbabazi za Kristo tuzagenda ndetse nk'uko yagendaga. Avugira mu muhanuzi yavuze ibye ati, nishimira gukora ibyo ukunda, niko ko amategeko yawe ari mu mutima wanjye. Zaburi ya 40 umurongo wa 8. Pawulo yerekana neza isano iri hagati yo kwizera n'amategeko mu isezerano rishya. Nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera, dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Mbese none duhinduza ubusa amategeko kwizera? Ntibikabeho, ahubwo turayakomeza. Kuko ibyo amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, ntiyashoboye gukomeza amategeko ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamere h'iteka, kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe abadakurikiza ibya kamere y'umubiri, ahubwo bakurikiza ibya mwuka. Abaroma igice cya 5 umurongo wa 1 n'igice cya 3 umurongo wa 31 n'igice cya 8 umurongo wa 3 n'uwa 4. Uhereye ku isezerano rya mbere ry'ubutumwa bwiza maze ukamanuka unyuze mu bihe by'abakambwe n'abayuda, hagiye habaho guhishura buhoro buhoro iby'Imana igamije mu mugambi w'agakiza. Ibicu byeyutse, igihu n'ibicucu biratamuruka, maze Yesu umucunguzi w'isi aragaragara. Uwatanze amategeko kuri Sinai ni nawe wabwirije ku musozi. Amahame akomeye y'urukundo ku Mana ni ugukora gusa ibyo yari yaravugiye muri Mose. Umwigisha n'umwe wavuze muri ibyo bihe byombi.